ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kigizwe n'inkuru ndende, inkuru z'abana bashaka ababyeyi babo, ababazi bababuze babareba n'abatara bamenye, abatandukanijwe n'amage bageze mu mahina, ababyirutse babona base ntibabone ba nyina, abatandukanijwe n'ababyeyi bagashyirwa mu bigo by'impfubyi bibarera ku manywa kugira ngo batirirwa muri gereza hatagira imbugirira abana aho ababyeyi babo bari bafungiye. Murumva n'inkuru y'umwana wasigaye ari umwe rukumbi ushaka umuryango, mbahaye ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 28 umwana w'umukobwa yashyizwe mu kigo cy'impfubyi cyari Kigali muri Gasabo, yahavuye ajyanwa mu kindi kigo cyari ku Nyundo, nyuma aza guhabwa umubyeyi umurera. Uwo mwana yitwa Chantal Uwamahoro. Icyo yibuka nuko nyina yafunzwe, atuye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akagari ka Muhira, mudugudu wa Gatebe ya mbere.
Ndakinganye mu kiganiro, ndashaka kubona famiye yanjye, mama na papa.
Urashaka papa wawe na mama wawe, byagenze gute kugira ngo ube utabafite bombi?
Nge kumakuru mfite, mama yarambyaye aranta antaye agakaje kundira muri oferina baramufunga. Nyuma yaho ya oferina banshyizemo yaje gufungwa bayinkuramo, banjyana imusha. Imusha naho ndahaba oferina irafungwa, bamanura ku yindi bahano kuyabaga ku Nyundo. Nari yararangiye barayifunze, bamaze kuyifunga nabuze aho nerekeza, njya kubana na wa mama wandeze muri oferina y'imusha. Akaba mama yarafunzwe azize yuko yataye umwana, uwo mwana ni we njyewe. Bakaba bambwira ko kugira mbombe yajye nagendera ku izina rya Nyirangirende, uwa Mahoro Chantal Nyirangirende. Bambwira ko antaye ansiganye agapapuro mu ntoki k'ayo mazina, aho hantu yansize ni kubabikira nayo ngo ni yari oferina. Iyo ntabwo nayitinzemo, nayo ibaye n'umunsi umwe bahita bayinkuramo.
Urebye ku mpapuro ushobora kureba ukamenya igihe bagushyiriye muri iyo orferina.
Impapuro mfite ziratandukanye n'ebyiri, imwe iriho 94 indi iriho 98. Ntabwo nzi ukuri muri ibyo byombi.
Urwa 94 ruvuga iki? Handitseho iki?
Handitse yuko nakuriye muri orferina igafungwa, meze minaloke akaba ariyo yamfashe inkura muri iyo orferina ikaza muri orferina yo ku Nyundo.
Nta mazina ya mama wawe wigeze umenya?
Ntabwo ndayamenya n'uwo mu mama ndi nacyari kuyamubaza, ari kumbwira ngo hari umudirekiteri byasaba kubaza.
Uwo mu mama wakureze yitwa nde?
Andutiye Serezaria.
Atuye hehe?
Rurindo.
Abamufunze baramuzi, badufasha tongere gusubira inyuma gato kugira ngo tumenye abamufunze abari bo naho bamufatiye, kugira ngo bazadufashe kumenya uwo ari we. Yaje kugusura muri Rufurina, utibuka izina rye ariryo? Hanyuma iyo Rufurina bayifunze bakujyana muri Rufurina y'imusha?
Yego.
Bayifunze bakujyana muri Rufurina yo ku Nyundo?
Yego.
Iyo bafunze mbere utazi, uwo mubyeyi wakureze ntabwo yigeze akuvunguriraho ngo akubwira uko ishobora kuba yitwa?
Nawe ari kumbwira ko ntabyazi, we ari kumbwira ngo ntabyazi, ariko ngo byasaba ngo tubaze direkiteri w'icyo kigo cya mbere nabayemo.
Icyo kigo cya mbere wabayemo kitwa ngo iki? Nanjye ko aricyo nshaka ko arimo nkuba, ko aricyo nkubaza.
Nicyo nanjye nshaka nawe kumubaza.
Niba hari umuntu wakundanye n'umuntu akaza kumva yuko yafunzwe kubera ko yataye umwana, uwo mwana aracyariho, ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga, yitwa Chantal Uwamahoro.
Nyirangirente
naryo ndaryongeraho, ni ryo ryari ryanditse ku gapapuro yagusiganye. Ariko ntabwo wambwiye ahantu yagusize, bagutoye he? Turahera kuri ayo makuru dushakishe tuzavugana n'abandi barimo na Mukandutiye Cesaria nabo bazadufasha kugira ngo tubone amakuru ahagije tuzareba nuko twagera muri iryo shyirahamwe rya Hope and Home kugira ngo nabo badufashe kubona amakuru yo kugira ngo tumenye neza uko wavuye aha ujya aha n'uwahagukize n'uwakubyaye tuzamugeraho. Nagira ngo Chantal w'amahoro rero ngushimire kuba waje mu kiganiro Agasoro Kaburaga ukampa amakuru meza ashimishije na hero kugira ngo ngufashe muri iyi nzira ndende yo kugushakira umubyeyi ababyeyi ndetse n'umuvandimwe Muteshi ushobora kuba ari mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda, cyane cyane ashobora kuba ari Burayi ari muri Amerika cyangwa se muri Australia, aho yaba ari hose cyangwa muri Canada aho yaba ari hose, wamenya amakuru y'abo bana bari muri Fena y'Ukunyundo muri 1998 yadufasha no mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tubahuze. Chantal w'amahoro ndagushimiye rero ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ndagusaba gutegereza wizeye uzajye umpamagara nanjye zajya nkugezaho amakuru uko ubushakashatsi bugenda bukorwa. Ngaho gira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Tumaze kumva amakuru Chantal w'amahoro yaduhaye, twashatse umubyeyi wamureze ari mu kigo cy'imfubyi i Kigali, nyuma kaza kumuhabwa kugira ngo amurere nk'umwana we mu mategeko. Yitwa Cesaria Mukandutiye, atuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Ntarabana, akagari ka Mahazi, umudugudu wa Kayenzi. Oui, allo, ni Madame Mukandutiye tuvugana?
Yego.
Jewe ndi Venuste Nshimiyimana, ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ngo nari mbahamagaye kubera ko navuganye n'umwana mwareze, umwana witwa Chantal w'amahoro. Muramuzi?
Ndamuzi, twaramureze ndamufite.
Yambwiye yuko rwose uri umubyeyi mwiza, wamuhaye urukundo kandi wamuhaye n'amakuru meza, umubwira uwo uri we, umubwira nawe uwo ari we. Akaba yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ambwira ati umubyeyi wandeze Mukandutiye yambwiye yuko yankunze ariko atari mama wanjye. Ati nabonaga ruye mama wanjye atari ko ambwira yuko atari we wambyaye, ko mfite undi mubyeyi. Ubwo rero narinje kugira ngo nshobore kuzuza amakuru kugira ngo nshobore kumufasha kumubonera umubyeyi. Mufite akanya gato ngo tuvugane? Murakoze cyane rwose, uri umubyeyi mwiza.
Murakoze cyane. Twavuganye ejo, ndivuga ngo nzashakisha nimero zanyu.
Yego.
Noneho nzababwira amakuru nzi. Namwe muzashakisha.
Yego, ayo makuru rero niyo anzanye. Niki uzi?
Ayo makuru rero nakoze muri Roserina muri 1995.
Yego.
Mu kwezi kwa 10 nibwo nije muri Roserina, yakoreraga mu Rugunga muri kuri ahantu hari kuri Francaise. Mpageze namusanze, musanga ari umwana muto ushobora kuba afite nk'umwaka n'igice. Noneho amakuru namenye ko bajyaga bazana abana bavanye muri gereza bakabazana bakirwa kimwe n'abandi bana muri Roserina, umugore bakabasubizayo bikagihe bamenyeye bakabarekera aho ngaho. Noneho baza kumurekera, bavuga ngo mama we ngo yapfuye. Ko yapfuye bamurekera aho ngaho muri Roserina. Ariko nta yandi makuru yandi. Nyuma twaje kuzabona na nyine biba ko bagenda bajya mu kindi kigo ku Gisenyi, biba ko ngewe njya kubareba, nakundaga abana cyane, ndabareba ndamwibwira ko nakoraga mu kigo yakoragamo, biba ko n'igihe bagiye kubasanga muri famiye dakeye avuga ati ndashaka mama wandeze witwa Cesaria baranshakisha, nuko biba ko mubere umubyeyi ngo naramwandikishijeho n'umwana wanjye. Nubwo bitabana Cesaria igihe aba yagiye ariko ni umwana wanjye byemewe n'amategeko, nagiranye mfite amasezerano na leta ko ari umwana wanjye. Ariko akajya ambwira ati narose mama mbyara. Narose mama buri gihe. Nari yambwira ati narose mama. ariko ni rero izo ndoto zawe zizabimamo ntazaba yarapfuye nireka nzashaka nomero zo ku ijwi rya Amerika mbabwire amakuru uko bimeze none tuzashakisha kuko hari abana benshi bajya baboneka babona ababyeyi gutyo noneho hari umumama mubwiraga ngo wakoraga muri peveka
yego
namubwira ngo nzahamagara murumuna we ambe nomero ze mbaze amadosiye yari muri ekore francaise aho ngaho mu Rugunga twabagaho ari yaba aherereye bazajya gushakisha abantu bari muri gereza bapfuye igitoro amazina y'umwana bavuga bati umwana yitwa Kanaka nyina yitwa Kanaka
iyo gereza ni iyihe ni gereza nkuru ya Kigali ya
gereza nkuru ya Kigali Business Hall 30 niho yarafungiye
amazina ye ntabwo mugeze muyamenye
amazina ye ntabwo yamenye ko natanze ngewe umwana arimo mama we yarapfuye bavuga ko yapfuye bavuga ko mama we yapfuye amadosiye yari aho ngaho muri icyo kigo kimaze kuba imaze kugifunga kumenya ngo ayo madosiye bayajyanye hehe
yego
ku buryo umuntu yamenyaga yavuga ati hari umwana witwa Gashanta ari uw'amahoro wenda yari afite mama we witwaga gutya na gutya yarapfuye kigeze yabona yarapfuye
birahari kubera yuko abana bavanwaga muri gereza bakaza gukina bavugaga izina ry'umwana bakaruvugana nyina ayo madosiye se wa mugani wawe yagiye hafitwe nande yagiye muri ministeri y'imibereho myiza y'abaturage ayo madosiye yagiye
ntabwo mbizi ko kigo baragifunze basi abana babimurira Rwamagana niho bamaze igihe kuva muri 1970 kugeza muri 2000 babimbavana aho ngaho bajyana
umuntu agenekereje yakwibwira ko amadosiye nk'ayo ibigo nk'ibyo byacungwaga na ministeri y'imibereho myiza y'abaturage
umuntu agenekereje ndiye gukora ko umuntu kubaza amakuru murumuna we akamanomereze nkamubaza yakoraga muri peveka kandi baza gufunga ikigo nawe yari mu baje kugifunga
ubu ngubu rwose yaduha amakuru afatika
yaduha amakuru
kandi nimero ze urazifite uzamuhamagara cyangwa wazimpa nkamuhamagara
ntabwo uzageza ejo ntahamagaye ntabwo ntabajije nimero ze ngo mubaze noneho nzamenya amakuru nimara kumenya amakuru nzabwesha ntaramenya nimero zanyu ndabahamagara nange
ndabwire waba ari wowe uyu mwana w'umukobwa Chantal yambwiye wagiye kubasura wigeze ujya kubasura uri mu modoka itukura wigeze ujya kubasura ku nyondo uri mu modoka itukura
oya nagiye neze tagisi
bisanzwe wateze taxi zingizi zigendamo abantu benshi cyangwa wagiye muri taxi igendamo abantu bake
muri tagisi yabamo benshi ariko nagiye kumusura hari undi muntu nagiye gusura ku Gisenyi w'inshuti yanjye ndarayo buracyo mu gitondo njya muri urushirina ku nyondo
ujye muri ferena ku nyundo uwo muntu mwari w'inshuti yawe wagiye gusura yarakujyanye
oya
warijyanye
yarijyanye
wigeze umenya se ko Chantal afite musaza we cyangwa murumuna we muri ferena
oya
hari uwo yita musaza we witwa Emmanuel Kayiranga Kanama uramuzi
oya
hari umwana w'umuhungu yambwiye ambwira ko yitwa Manuel Kayiranga ufite n'indi zina rya Kanama ambwira ko bari kumwe muri Oriferina kandi ko hari umuntu w'umubyeyi waje kubasura akababwira ko bava indimwe
oya
ko Chantal ambwira yuko nyina yafunguwe ukambwira ko yaguye muri gereza birumvikana amakuru Chantal ampa n'amakuru y'umwana wowe niwe mukuru hari amakuru wigeze wumva ko ashobora kuba ataraguye muri gereza ko ahubwo yafunguwe
oya ndi amakuru numvise nsangeze mu Oriferina bambwiye ko mama Chantal yapfuye
ntabwo ugize umenya amazina ye
oya ntabwo nayamenye
ntabwo ugize umenya aho yakomokaga
oya ko buri muntu yabaga afite abana ashinzwe kurera umumama wari ushinzwe kumurera bwite umureraga bwite nawe amakuru ntanga nawe niyatanga nawe niyo avuga ko bavuze ko Chantal mama we yaguye muri gereza
nta bandi bana yari afite
nta yandi makuru nta uzingo fite mu musaza we nta uzingo fite mu mukuru we
uko biri kose hano ni gihe cyo guhoza umwana w'umunyarwanda Chantal w'amahoro ufite uburenganzira busesuye bwo kumenya inkomoko ye nkaba ngushimira wowe kimwe n'abandi babyeyi batandukanye bamureze bakamukuza ariko cyane cyane wowe wamuhawe mu mategeko ya Leta y'u Rwanda kugira ngo ushobore kumurera kandi urakujije ariko mbone n'umwanya wo gusaba Leta y'u Rwanda Ministeri y'imibereho myiza y'abaturage n'abafite gereza mu nshingano kudufasha kumenya izina ry'umwana w'umukobwa cyangwa se yaramaze kuba umugore yari yarabyaye umwana yarafungiye muri gereza 1930 duhere kuva muri 1995 ntabwo tuzi niba yarapfuye 1995 cyangwa 1997 ariko aho ngaho tuzasaba yuko twazamenya twazagera kuri liste y'abagore bapfuye icyo gihe kugira ngo turebemo wari ufite umwana witwa Amahoro Chantal Nyirangirente.
Nyirangirente?
Yego.
Nyirangirente na bakozi bo muri ofisi bari mu isi.
Ntabwo ari akapapuro nyina yasize amubyara.
Nyirangirente ko bakozi bo muri ofisi.
Ukubera iki Chantal yibwira yuko ari izina ngo ryari rinanditse kuri kugapapuro nyina yasize aho yamusize. Chantal afite ubundi buryo avuga amakuru ye busa naho butandukanye n'ubwumbwira ariko nkuko nabivuze ndafata ubwumbwira kubera ko niwe mukuru umwana harijya batibuka.
Nawe ibyo avuga nibyo namubwiye.
None se hari aho ambwira yuko nyina yafunzwe kubera ko yataye umwana.
Ntabwo mbizi.
Ni impamvu nanjye nabigizeho ikibazo namubajije ni uko niba umuntu yataye umwana nyuma akaza kumusura ntabwo wamufunga. We rero azi ko nyina yaje kumusura noneho bakaboneraho bakamufata bati wari warataye umwana. Ntabwo byaba ari byo, nanjye namubwiye ko bitaba ari byo kubera yuko ntabwo nta butegetsi bubaho.
Bazanaga abana bose muri rusange muri Serena bakazakirwa kimwe n'abandi bana ngo bakure mu bwigunge bwo kuba muri gereza. None bigiye kiza kugera bamwe bakaguma aho ngaho nyine banyuma bakagonza bagafungwa. None ubu rero bamurekera bavuga ngo mama we yapfuye aguma aho ngaho ntibamusubizanye.
Urumva ko nta bundi buryo Leta ari kubigenza uretse kumurekera aho ngaho kugira ngo ashobore gukura no kugira ngo agire amahirwe yabonye yo kugira kubera ko Leta ntabwo ifunga abana. Niyo mpamvu yari yarafashe icyemezo cyo kubavana muri gereza kugira ngo bagire ahantu bakinira bakure bameze nk'abandi bana kubera ko ntabwo byemewe ko abana bakurira muri gereza umwana ntabwo afungwa.
Murakoze cyane. Ndakurikirana amakuru ya ndabazanzabaza amakuru y'uwo Beatrice wakoraga muri Tegeka mubaze niba yaba azi neza ahantu amadosiye yavuye muri Oferenda aho yaba yaragiye.
Hari ikigo cyitwa Hope and Home ngo gikorera hariya ku Gisenyi. Ni ikigo abana banyuragamo bavuye muri za Oferenda. Ntabwo nasobanukiwe neza imikorere yacyo. Icyo kigo waba ukizi? Ariko akinyuramo wari utaramufata kugira ngo umurere wari utaramuhabwa.
Akinyuraho? Ashobora kuba ahubwo abantu bakoragamo ari bo bamuzaniye. Ari bo bamwohereje araza kuko yarizanye nta wamuzanye. Yari afite bamuhaye umubyeyi aramwanga. Umwana aramwanga ati ntabwo mushaka ati ngende shaka Sezari yari rwandeze niwe shaka. Ubwo rero arangije abo muryango w'umushinga nibo bampamagaye barambwira bati Chantal umubyeyi wamufashe yaje kumutwara aranga ngo niwe ashaka. Uri tayari kumufata? Ndi tayari. Ntabwo narwanya umugambi w'Imana. Barangije bamwitike bati genda usige Sezariya tuzagaruka kwa gatanu niwe tuze tumukuzanire tumugushyire ku mugaragaro. ageze ngo bavuga bati nagere gasanga ari mucyaro naho azaba akavuga ati ndabyanze tuzahora gutyo 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 n'umubwira agenda kumenya ati gatagisi twambanye kuri telefone kuva ku gisenyi kugera mu rugo nangezeho nyuma arabatelefona ababwira ati narashimye nyuma baraza baradusa amusura arabwira ati rwose nta kibazo mfite narashimye kubera ko mbana n'umuntu nishimiye nkunda kandi tujya ku murenge turandika turasinya kugira amasezerano bikorongera baragenda nubwo na nomero zabo ndacyazifite
nagira ngo nkubaze kumva umwana avuga ati ni wowe nshaka ni wowe wandeza akanga umubyeyi umwe agahitamo undi agafata imodoka akaza akagusanga yakumbwira nagurukwiro n'urukundo rwinshi cyane ambwira ati ni wowe umubyeyi wanjye mbwira warabuze ngo ntabwo ari kwanga umugambi w'Imana bakubwiye ati umwana aragushaka wahise wemera kuki utajijinganyije wumvaga nta ari Imana imukuzaniye
ngo ni wowe ushaka nitayari kumufata
ku banyarwanda n'abandi babyeyi bose bakumva muri kano kanya ku ijwi ry'Amerika guhabwa umwana w'urukundo nk'uko ndamwita umwana w'urukundo n'urukundo rw'Imana rwamukuzaniye nk'uko bivuga ukamurera ukamukuza iyo nzira y'urukundo rwo kurera umwana utabyaye ariko ukamurera nk'uwawe na n'ubu ukavuga uti ni umwana wanjye nawe akaba akwita mama umwitwaza izihe nkoni kugira ngo iyo nzira muyinyuremo neza Cezaria Mukanduti uri umubyeyi mwiza ababyeyi nkamwe iyo mbonye akanya ko kubavugisha hano ku ijwi rya Amerika ndabashima ku mugaragaro
ndishimye cyane kubona njye mbumvise njye mbumva inshuro nyinshi nk'uko mu gitondo ufungura radiyo nkabyumva ariko bikaba nomero kuzifata byazyarananiye nibyo twavuganye mbwira ndazishakisha nomero nzazibona nzabahamagara mbabwire
yego
ko nanjye yavuga ati wowe nigeze gufata urupapuro yanditse yandikira Imana ayibwira ati Mana wambabariye nkabona umuryango wanjye nubwo batandera nk'uko uyandera wenda nkagenda nkababona nigarukire hano ariko nabonye umuryango wanjye rero ndababaye cyane kwandikira Imana isaba ngo nzabone ababyeyi nubwo ntababona yavuga ngo ngewe ngo ntabwo ngo nabonye nta nubwo nakomera ko njyana ngo kuko ngo bashobora kutandera nk'uko wambere icyo cyifuzo ahora kigira kenshi akahora abarota buri gihe yavuga ngo yamurose nk'ubwintu nisengesha umusengero umusabire niba ari iby'Imana wenda twemere ko wenda atari we wapfuye ari umwe
nkunda kubivuga hano mu kiganiro ni nako kwemera kwanjye ngenderaho igihe cyose tutarabona umurambo we nemera ko umuntu aba akiriho kubera ko hari abantu bamwe batubwiraga yuko bapfuye abana bazi ko ababyeyi babo bapfuye tugashakisha twagira Imana hano kuri Amerika tukabona abo bantu bariho urumva rero
ukora igikorwa cyiza cy'urukundo ndagushimiye cyane njya mbyumva njya nkurikirana buri gihe nkumva ababyeyi bahuye n'abana bahuye n'ababyeyi abana bahuye na famiye nkareba kwitanga ugiye ubigiramo buri gihe nawe uri kubaho
murakoze cyane n'ibindi mwebwe mumpa imbaraga zo kubakorera
Imana igira gukomezamo gufashe babone ko nko kuba wabigizemo uruhare n'umuhate
murakoze cyane ni mwebwe mudufasha kugira ngo kino gikorwa n'iki gikorwa cy'Imana gishobore gukomeza ndagushimiye cyane kuba nagutunguye ukemera kuza muri kino kiganiro umwana wawe Chantal yarampaye nimero yawe ati umuhamagare ibindi ntakubwiye arabikwibwirira kandi uramfashije ndakomeza negeranya amakuru kugira ngo turebere hamwe twese uko twamufasha Imana ibishatse nase umubyara dushobora kuzamubona nasabye abantu bose bumva ijwi rya Amerika ko umuntu wakwiyumva akibuka ko icyo gihe akumva ko 95 yabyaye umwana akamujyana n'umukobwa waje gufungirwa muri gereza nkuru ya Kigali 1930 uwo nguwo nawe yamenya yuko afite umwana w'umukobwa w'inkumi mwiza akamenya yuko yitwa Chantal w'amahoro hano mu kiganiro agasaro kaburaga katunyura kugira ngo tubahuje ndetse tukanabahuza n'umubyeyi wamureze ari wowe Cesaria Mukandutiye kandi nkwifurije nabi kugira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane kunyereza message mbone numero zawe amandi bakuru zamenye zakubwire.
Agasaro kaburaga
turacyakora iperereza ryimbitse kugira ngo tumenye koko niba nyina wa Chantal w'amahoro yarafungiwe muri gereza nkuru ya Kigali 1930 niba yarafunguwe nk'uko umukobwa we abivuga niba se yaraguye muri gereza nk'uko Cesaria Mukandutiye yabitubwiye. Minaloc yajyanaga abana bari bafite ababyeyi muri gereza nayo izadufasha kumenya urutonde rw'abo babyeyi ahari amakuru hose tuzahagera.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona
shaka gasaro kawe muzakabona.
Undi mwana ushaka umubyeyi we ni Dukuzumuremyi Esperance aravuga ko yatandukanye n'umubyeyi we Nyirandorimana Priscille atigeze amenya amaze gutandukana n'umugabo we Sebagabe Edi atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Kavumu umudugudu wa Mukoni.
Bashaka kurangisha umubyeyi wanjye mama wanjye.
Mwabudaniye hehe kanje ryari?
Twari tukira abana atandukana na papa tukiri bato, papa tujyana kurererwa kwa nyogokuru, ubwo ntago twigeze tumubona ntituzi n'isura ye.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Bashobora kuba baratandukanye mu 1987.
Mama wawe yitwa nde?
Yitwa Nyirandorimana Priscille.
Papa wawe?
Yitwa Sebagabe Eli.
Aracyatuye aho ngaho i Nyanza nawe?
Oya, papa wanjye bari batuye i Kigali, papa wanjye yaje gupfa.
Oh.
Apfa tukiri batoya ntabwo twigeze tubasha kumubaza mama.
Ntabandi bavandimwe yari afite mwarezwe nande?
Twarezwe na nyogokuru na sogokuru ariko yari afite n'abavandimwe.
Ari abo bavandimwe se cyangwa se ari abo ba nyogokuru na sokuru babareze ntawigeze abavunguriraho ngo ababwire aho mama wawe yaba yaragiye?
Mama wacu ngo bari barahuriye i Kigali. Nabo ntago bari bazahafu baratubwiraga ngo avuka mu cyahoze ari Ruhengeri.
Abavandimwe ba Sebagabe wibuka amazina ninde nande?
Barahari bo, hari ba Ndamye Umugaba Jafeti, hari ba Banzaka Mwita Manasi, bo bariho abavandimwe.
Nkiri mutoya ntabwo yajyaga aza kugusura?
Yarazaga kudusura papa, niho yatahaga. Twari tukiri batoya kuko we yakoraga Kigali yazaga rimwe na rimwe mu cyaro.
Ukabona bakunze nk'abana yabyaye?
Yaradukundaga nk'abana yabyaye.
Ntabwo yigeze na rimwe abavunguriraho ngo ababwire ati mama wanyu ni kanaka?
Kuko kumenya n'amazina ye twayamenye tugiye gukora ikizamini cyo muri primaire mu wa gatandatu.
Mama wawe yakomokaga mu Ruhengeri, papa agakomoka ku Gikongoro?
Ku Gikongoro.
Papa wawe yakoraga iki i Kigali?
Abanje gukora mu ruganda rw'isukari rw'Ikabuye, ubundi aza gukora yapfuye yarakoraga muri Majerwa.
Ntabwo hazabura umuntu bakoranye uzatubwira ko azi neza umugore babyaranye.
Ariko hari amakuru twaje kumenya ko bamaze gutandukana. Yagiye kubana na mukuru we witwa Nyirakamane Merita wari utuye mu Gatenga.
Yego.
Nyuma rero umuntu waduhaye amakuru yaratubwiye ngo nyuma y'intambara yasubiye kumureba asanga haba abandi bantu. Amubabashije baramuyoberwa.
Abantu bari batuye mu Gatenga mbere ya 1994 waba yamenye uwo mukobwa wari uhatuye witwa Nyirakamana Emerita waje gusangwa na murumuna witwa Nyirandorimana Priscilla aje kumusura bagatura na akatura ubwo nawe yaza duha makuru mbese mu ruganda rw'ikawa ipapa wawe icyo yahakoraga nyirizina wugeze ukimenya
ntago nakimenye
hari abandi bavandimwe ufite
ndamufite yitwa Mushimiye Imana Angelique
none dukuzumuremye Esperance wambiye yuko wize binake byatumye ujya gushaka makuru ya mama wawe kubera ko bahara makuru no kwishura bagutuma kajya gushakisha nayo kugira ngo ushobore kuyabaha nta kintu kindi wamenye utabashije kumbwira
nta kintu namenye gusa atandukana na papa yajyanye na murumuna wacu batubwiye ko yitwaga Marigo yamujyanye ari uruhinja ubwo nawe baraburanye
Marigo nawe ntagakuruke uzi
ntagakuruke
ntari ndizina waba wibuka
neka da batubwiraga Marigo gusa
ngira umwana w'umukobwa gukuru dafite uwo ujya kugisha inama ubwira cyo watekereje icyo ushaka kugeraho uwo mubyeyi wamubuze ku kigero kingana gite mu mikurire yawe
ewe ku kigero kiri hejuru kuko nagize igikomere kuko nta muntu nigeze nita mama n'uwo nyogokuru najyaga gutungura ngo mvuge ngo mama bikananira nyuma tukavuga ngo mama mukuru ubwo gukura nta mama byatubereye igikomere tubaho twumva nta muntu tugomba kwita mama
muri kano kanya niba mama wawe akumva n'iki kintu wamubwira
nimba mama wanjye yaba akiriho ikintu namubwira namubwira ndi mama nubwo watandukanye na papa twe nta makosa twagukoreye nimba ukiriho wagira agati mukaza kutureba kuko turakwifuza tukakwereka n'abana kuko natwe twabashije kubyara byatubera ibyishimo kuri twebwe
dukuzumuremye Esperance ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagushimira n'ubwizige no kuba warategereje igihe kirekire nk'uko wabimbwiraga ariko ukavuga uti nzakomeza ngushake impaka tuvuganye ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe Priscilla Nyirandurimana aho yaba ari hose wamumenya wese niwadufasha kumugeraho waba yarakoranye na Sebagabe Edi baba barakoranye mu ruganda rw'isukari rwa Kabuye cyangwa se barakoranye muri Majerwa ikigali nyakugendera Sebagabe wamumenya yaturangira kumukaga ku gikongoro ubwo rero waba yaramumenye akamenya ko yabyaranye n'umukobwa wa ndetse waje no kubana wakoraga mu kigo cy'imfubwe tutazi icyo ari cyo twaga Nyirandurimana Priscilla we akomoka mu Ruhengeri akaba yarafite na murumuna we witwa Nyira Habimana Emerita baje kubana mu Gatsata niyo makuru nashoboye gukusanya muri kino kiganiro Agasoro Kaburaga nganira na Esperancia dukuzumuremyi n'umwe mu bakobwa be waje ahagarariye mukuru we Mushimiye Imana n'undi murumuna we atazi amazina ariko azi Marigo gusa mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ndabatabaje ndabasabye mudufashe dufashe bano bana b'impfubyi kubabonera umubyeyi Esperancia ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 umwana w'umuhungu w'imyaka 14 yavuye iwabo ahitwa Imasoro ya Rutongo agenda ajyanye n'abandi ahunze agana muri Zaire ababyeyi be yabashije inyuma mu Rwanda ari kumwe na se wabo François Munyeragwe utarabashije gukomeza urugendo Nsengiyumva Théogène wagarutse mu Rwanda agakirwa mu kigo cy'imfubyi akaza kubona ababyeyi ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga arashaka kudetanyira abahi zi wari umugore wa se wabo Munyeragwe atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kamatamu umudugudu wa Cyeyere
ikinyungu kiganiro nashakishaga witwa Koreta
Koreta ni muntu ki ushakisha
Koreta ushakisha ni mama wacu yashakanye na data wacu rero byanye abana babiri ariko nkaba nibuka umwe umukobwa w'imfura yiwe muri ko mutwari kumwe aza gushaka undi muntu w'umugabo uko kimasoro nko nabyanditse muri message akaba afite baramube na baramukazi biwe ariko tukaba tumukeneye kuko tumufite nk'umukazana dufite nk'amama wacu baramwe bafite nka muramu wabo abandi bafite nka muramukazi wabo imitungo ye turacyayifite turamutegereje nk'umuntu utarazimiye kuko tutazirengero ryiwe ariko umugabo wiwe tuzirengero rye kuko yaburiye umwuka w'abazima igoma ariko imitungo ye turayifite hano ijabana mu karere ka Gasabo niyo mpamvu turi kumushakisha kugira ngo byira abaye ahari yaza agakora n'umuryango yashatsemo umuryango yaturutsemo ingiriye urahari afite bakuru be afite basaza be aho yaturutse tumubonye byari byishimo kuri twebwe.
Yego, reka tugende buhoro. Rero urambwira ko yitwa Koleta, iryo ni izina rya batisimu, izina rye nyirizina ni irihe?
Izina ry'irizina buriya kuko nanditse n'umwirondoro nk'umwana yarabeye Marene nawe ngo ni yarabeye mama wacu iryo nanditse kuri abaruwa kuko njye nari muto umugabo we ari we pare wanjye ariko amazina ya Koleta nari inyazi na pabona munyabifaransa komuzi ari pare wanjye urumva niba ababyeyi banjye bambyara nara wabajije amazina ya Koleta kuko utemeye niyo nari nzi n'abana bashiki banjye ngo ni n'abana ba Koleta nari inyazi.
Ndabona mu ibaruwa yawe waranditse yuko yitwa Nyirabahizi.
Nyirabahizi Koleta.
Yego, none se Nyirabahizi Koleta ndagira ngo numve icyo mwapfanaga neza nuvuga ko umugabo we yari pare wawe.
Twavuye mu Rwanda turi kumwe twerekeza muri Congo muri Zaire urumva twaciye za Kirenge tuva Kirenge tukomeza Gitarama tugera muri Zaire igoma niho Munyerwe Faranswa yitabiye Imana. Tumusikira ku muhanda bisanzwe nkuko intambara ari imeze nabi nyine turakomeza turagenda umwana we w'umukobwa barakomezanya umwana we w'umuhungu yari afite muto tumujyana muri kuru wari uje n'izina nyine turyibuka tukubona umwana w'umukobwa ariko tugeze Katare yaje gushakana n'undi mugabo uvuka mu Masororo muri Rurindo.
Yego,
amazina ya papa niwe wayambwiye kuko mama wanjye agiye kumushyingira bamushyingira uwo mugabo
nduzi waranditse yuko mwamushyingiye witwa Gakumba.
Gakumba,
yego,
wo muri Masoro. Mama ubwanjye aramuherekeje ubwo rero turamutegereje twaramuze kuko tutamushyinguye dufite icyizere ko azaboneka.
Nta muntu wigeze ababwira aturuka muri Congo ngo atahagaruke mu Rwanda ababwira ati Gakumba naramurabutswe ndetse n'umugore we Nyirabahizi naramubonye?
Oya, nta muntu wigeze ngabitubwire duheruka tukiri kumwe bamushyingira.
Ndangira ngo nkubaze Nsengiyumva, uyu mwana wa Maria numwe mu bana ba Munyerabwe wasigaye, we amakuru ye murayazi?
Ntayo tuzi kuko yasigaranye na nyina ntayandi makuru tuzi. Habi n'ubu sindasezana pe mu rukiko nani muri papadiri ngomba guhindura pare kuko ndi kubaho namusize ariko Marene ngore wa pare mubonye byaba byiza baramube Gasasire Gaspare we papa wanjye Sekamana Innocent yari murumuna wa papa kuri wacu Mukarune Innocent yarapfuye ariko Mariana Mukabaziga aracyariho baramutegereje pe tumubonye nishimwe mu muryango wacu.
Uri murambwira yuko na n'ubu utegereje gushyingirwa mu imbere y'Imana mu kiliziya uko bikorwa nyine ugomba gutanga uwakubyaye muri batisimu utamufite ugomba gushaka uguhagararira na n'ubu urambwira uti ntabwo ndabihindura ndacyategereje. None se njye umva aragira ngo nkubaze urambwira ko wahunze ufite imyaka 14 hari nabo batuye abahungaga ari impinja bumwagiye muhaza kuri Aruje hari n'abahungaga ari bitamba mbuga abandi ari bisekera mwanje. Wowe wari umaze kuba ka uhunguka gasore ka gashibutse ariko wabikira umwana tubwire hano mu kiganiro gasoro kaburaga mbangira ngo numve ibintu bamwe batamenye mutubwira babinyuzemo kugira ngo nukumva yenda zatekereze nta hazabura wakurabutswe n'uwarabutse mu nyeragwe n'uwarabutswe uyu umarene wawe ushakisha nyirabahizi koleta cyangwa se gakumba bose bakomoka aho ngaho irutongo hahoze hitwa Masoro kera. Nagira ngo umbwire icyo nshaka kukubaza nk'umwana, iyo nzira wanyuze muva iwanyi Masoro ukagenda uhunga ukagenda usiga bamwe mu muryango ku nzira ugakomeza ukagenda guhunga bimera biti uri umwana, ikintu wibuka cy'iyo nzira ndende n'iki?
Kukintu numva guhunga si ikintu cyiza, kuko narahunze ngira ubwo muri ababyeyi banjye nanjye tuza guhura nyuma ngarutse mu Rwanda. Narahunze turahungana tuva za Gitete hirya ingi tugeze muri Kongo turongera turaburana mba nk'imfubyi, kuko mu Rwanda nanjye naje nk'imfubyi.
Yego.
Ariko ngize amahirwe ngize mu Rwanda abantu bakoraga muri Croix Rouge muri Oxfam barambwira bati bakoraga muri Mie de Sesa Frontiere barambwira bati iwanyu bariho papa wawe arahari twaramubonye na mukuru warahari na mama warahari nza mu buryo bw'imfubyi. Gusa ikintu kimwe cyiza cyane ni uko buriya kuba imfubyi si ikintu cyiza, nta kintu cyiza nko kuba wakumva ngo hari intambara runaka, kuba mu mutekano ni ikintu cyiza cyane. Kuko nabaye imfubyi ndababara cyane bihagije, ariko Imana iza kunkorera ibitangaza ngira bari ngombwa n'iwacu. Niyo mpamvu rero kuba nabonye iwacu nubwo ngomba kuvuga ngo niba mbonye inzira runaka igomba kuba yanacamo nkashakisha n'ubundi n'abandi bacu byaba byiza cyane baramutse babonetse. Inzu naciyemo nayiciyemo maze igihe kitari nkwandikira hano mbabariza ndacyakwibutsa.
Ubutumwa bwawe narabubonye, nuko nkunda kubivuga muzajye mungaya gutinda ariko ntimukangaye guhera. Nabikoze rero ndaguhamagara kugira ngo tuganire. Wumvise abandi bana benshi b'imfubyi nkawe, wari imfubyi igihe bari batarakubonera ababyeyi, hari benshi banyura hano mu kiganiro, hari na benshi umaze kumva batambutse mbere yawe basaba bashaka kumenya ababyeyi babo. Abana b'imfubyi ni benshi, tuba turi hano kugira ngo tubafate mu mugongo barakumva. Nawe wanyuze muri icyo kintu cy'ubupfubyi wumva uko bimera, unyura muri icyo kintu cy'ubuhungiro wumva uko bimera. Hari imfubyi nyinshi wasize aho muri Kongo, hari na n'ubu bakihari babuze aho bagana batazi aho bakwerekeza. Nk'umuntu ukumva uri muri Kongo umbwiye yuko wagarukanye na Croix Rouge igihe leta y'u Rwanda ashobora kukugira abo itahana mu gihugu, abasigaye inyuma bakumva babwira urwo Rwanda wasanze babwira uko rumeze, uravuga ko igihugu kirimo amahoro ariko gitanga ituze. Ikiganiro gasero kaburaga kibereho kugira ngo abantu bacyumve kandi kibahe kwizera. Urwo Rwanda wasanze rubabwira abo ngaho bakiri hirya no hino bakeneye kurumenya.
Nk'ababeshye mbabwije ukuri, nkiva muri Kongo nabaga ko bita itongo, ariko itongo baravuga ngo iyo zigoma umwana uri kumwe n'umubyeyi barabatandukanya, umwana agacanga umubyeyi agacanga, ariko siko nabisanze. Kuko naje nk'imfubyi nageze Goma baranyubaha baranjyana abanyana mu gihugu cy'imfubyi baranyakira mfatamo n'umwanya mu mukuru w'izindi mfubyi bampa ingoma n'amafirimbi ngera mu Rwanda. Ubu tuvugana u Rwanda rutekanye rufite amahoro, ndi umugabo wubatse, abana batatu, umwana wanjye mukuru w'imfura yanjye ari giseminari agiye kuba umupadiri mu gihe kizaza, umukurikira arakora akazi runaka ka mekanike bucura bwanjye, mfite abana batatu nawe arakora akazi k'ubutekinisiye mu nganda ziri mu Rwanda iwacu aho ngaho. Abantu nkubwira duhagaze mu karere ka Gasabo,
yego niho hari icyanya cy'inganda kinini, yego
cy'inganda ijabana. Gusa nabwira ngo abantu bari hanze baba ngo mu Rwanda bameze gutya na gutya, nibatahe baze mu Rwanda ni amahoro, mu Rwanda tumeze neza turatekanye, turajya tukaryama nta kibazo dufite, imirimo yahari yo gukora, turakora tukiteza imbere, niba ndi kuvuga ngo kana ka dutegereje imitungo yose iracyahari nta wayisahuye ko twaje tubona ibintu byacu mu Rwanda ngo barabigabanye nta kintu tuzajyana dusanga oya byo ni ukubeshya mu Rwanda ni amahoro umuntu uri hanze wese natahe ibintu mu Rwanda by'ibirahari nta kibazo niba umuntu tumufite akaba hari akaba nyumva kuri radio tumubona kuri televiziyo natahe aze mu Rwanda nta kibazo dufite mu Rwanda wacu ni amahoro turatuye turatekanye turakora twiteza imbere umutekano ni wose
Sengiyumva ndagushimiye cyane rero kuba waje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ubwo butumwa utanze burumvikana ngaho kwarategereje nanone igihe kirekire ukwiye kubishimirwa nkwifurije amahoro y'Imana komera
murakoze cyane Imana ibafashe mukomeze mutushakishirize Imana wo mugisha
agasoro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga Jean Paul Turikumana amaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we kuva mu mwaka wa 1992 muri 94 umuryango we w'abantu 8 warutuye Kayonza hari muri seiteri ya Nyamirama nyuma ya genocide hari hasigaye umwana umwe gusa rukumbi witwa Musabyimana abandi bari he Jean Paul Turikumana arabashakisha atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenye ngo hayikaze ku ijwi rya Amerika.
Ikinzanye muri iki kiganiro naragikurikiranye cyane numva ni ikiganiro cyiza gihuje abantu baburanye nagira uruhare nangwa mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanjye babo.
Abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute?
Abantu nshakisha ni ababyeyi banjye urebye n'umuryango wanjye izo twaburanye mperekana kubonana nabo muri 92 nari umusirikare
yego
urumva nari ndi mu kazi bigeze 94 urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu bipande za Byumba ubwo 94 bihabaye yaje genocide ndahunga mwongera muri Congo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri Congo njya muri Tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze mpa makuru ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banjye bose bageze kuri 5 nta kugeza n'ubu nta n'umwe nakoresheje muri nagiye muri Kuruwa Ruje urumva naraje kwitabira mu gisirikare njya muri Congo mvayo nashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri Tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe amakuru ariko noneho aho mmaze kuzajya numvira agasaro kabuze ndavuga uko bizagenda ndagumya ndategereza nkumva abandi barabona babo ndavuga nange ngomba kunyura mu gasaro kabuze ko nagira uwo mbona byiyo nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka
ababyeyi bawe uwo muryango wawe warutuye hehe kuba mutandukanye muri 92 94 kaziramo ariko se bari batuye hehe
ababyeyi banjye papa yitwaga Karemera Zatayo mama akitwa Mukandori Frances bari dutuye ubu Iburasirazuba hari muri komine Kayonza ubwo kera yari segiteri Nyamirama ubwo ni prefegitura ya Kibungo yabaye intara y'Iburasirazuba twavaga indi imwe turi abana bagiye kuri abana barindwi yaho ntahuti 95 urumva ko nagiye Congo nzenguruka Tanzania ngeze ngarutse mu Rwanda itasubira mu kazi ariko ntashanze mushiki wanjye witwaga Nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duheruka 94 kuko umuntu yihisha gukwe nabo nta makuru nabo bafite afatika niba barahunze niba batara niba barapfuye
abantu bari batuye muri ako gace ka Kibungo ka Kayonza bamwe bahungiye Tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga Benako hari hakurya yari yitwaga Rumasi yarimo yiganjemo cyane cyane abarundi ariko ya Benako yo yari nkambi ngari yarimo abanyarwanda abantu benshi bahunze rero bavuye muri ako gace abatarashoboye kumanuka bagana za Bugesera bihindiye hakurya aho ngaho bajya muri Tanzania umuntu waba warahungiye muri Tanzania mu 94 wari utuye Kayonza muri seiteri ya Rugarama akamenya umusaza wari uhatuye Karemera n'umufasha we Mukandori abo bazatubwira abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko bakurikirana.
Harimo wankurikiraga witwaga Muvunyi, akaba n'umwe wankurikiraga wakurikiraga uwunkurikira witwaga Ndaruhutse, akaba umukobwa wagagamo harimo wa gatanu nangu wa kane gutyo witwaga Uwimana, akabaho n'undi mukobwa witwaga Kanziga, akabaho n'undi mukobwa witwaga Musabyimana. Ubwo mukuru wa mushiki wanjye ariwe mukuru we we yarapfuye ndamushyingura, yapfuye na kabiri na gatana na karindwi naramushyinguye yitaga Nyiramatabaro.
Yego,
nagerageje kujya muri izo nkambi, nagiyeyo pe nako nshakisha amakuru mbura umuntu umpa amakuru pe nako Garumasiho habaga burya abantu bavuye Abarundi, ariko hari n'abandi bantu bavuye mu karere ahahoze ari za Murambi, ariko ahahoze ari perefegitura ya Byumba.
Yego,
bumva kubera ko baturaga hari komine ntago Kayonza ari ukwayo, Bukari ari ukwayo, aribo bari Benako, aribo bageze n'aho bageze barabimura babajyanaho bita Musuru. Hari n'abandi bantu wenda bari barahinze mu mashyamba,
yego,
banyura mu Kagera barambuka Kagera, aribo bagiye za Cyabarisa Isharagwe, naho nakoresheje uko nshoboye nkoresha za kuba wabize zabaga mu nkambi icyo gihe zitakisha abantu babuze, ndazibura mburamo umuntu no mu guhunguka nta n'umwe wigeze uhunguka. Ikiba kibabaje ni uko utamenyesha abantu barapfuye, ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru. Icyo kintu kiba kibabaje umuntu abagira ngo arire yihanagure niba barapfuye nangwa se, kandi nanone ntabwo ari abantu urumva ko harimo abankurikira bakuze, ntabwo baje byibuze niba ari abapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushe, ariyo se umuntu akavuga se nta n'umwe umuntu yabona wararokotse.
Urabivuze ntabapfira gushira, nicyo kintu nkunda kubwira abaje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga, mbakomeza ariko atari kubakomeza gusa, mbasaba kwizera, tugendeye no kuri uwo mugani wa Kinyarwanda, bidufasha gukomeza gushaka kugeza igihe tuvuze ko ntawe tubonye, ariko igihe cyose umuntu tutaramubona tutarabona ikigaragaza yuko atakiriho, ntabwo ducika intege. Niyo mpamvu kenshi na kenshi birangora iyo ngomba kubwira umuntu waje ashaka uwe nkamuha amakuru, mubwira ko nasanze ko atakiriho biramvuna, ariko nabyo biba ari byiza kubera ko bituma umuntu ashobora gutangira icyunamo cye agasezera kuwe azi neza ko atakiriho agatangira ubundi buzima. None rero wowe Jean Paul Turikumana wagiye Benako ntaho utagiye, waruhari bagaruka muri zo za 98 abavuye za Benako bongera kugaruka mu Rwanda ntabwo bagarutse, ariko se abantu bikayonza abo ngabo b'inyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo, nabonye bajya ruguru, nabonye cyangwa se bari mu rugo babasanze mu rugo nta wahavuye, nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe, nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu kibona, nuko yenda abantu batavuga ariko nta kintu cyabaye kitabonwe, nta muntu wakubwiye aho ngaho inyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe.
Yayo hari n'abatwari bituranye bo muri famiye, n'ubu n'ejo navuyeyo nagiye no mu nama zabaga ari inkiko za Gacaca, ntawigeze avuga ati nabonye ko ari unata wapfa, ni ukuvuga nta makuru namwe mfite. Nabo bahungutse bavuye Karagwe, bavuye Benako, hari n'abagiye bava Kongo wenda bavuye bati wenda hariho abacaga mu Bugesera bagera mu Bugesera bikanga bakomeza za Butare bakagira za Bukavu, nta makuru nta muntu n'umwe bigeze umpa amakuru ati umuryango wanyu nanga ko ari unaka hari unaka nabonye wakuye ahangahe iwanyu. Oya, nkawe
abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye, hari umuvandimwe wa Karemera uhari usigaye, ndavuga wa papa wawe?
Nkawe Paruta nawe ni mushiki wanjye, uwo nguwo wari mukuru wanjye yarapfuye, kandi kugeza ubu nawe nta makuru yigeze ampavuga. Namubaze ko wari uhari bimeze bitatu umuntu yahunga kukwe, ntawe nta makuru.
Bishoboka gute ko ku musozi wose habura umuntu byibuze umuvuga ati ndabizi baraye urubunda hariya bagenda buri wese anyura ukwe, amatati ni kamera mutandukana mu ariko bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda habonye hashobora kumuramira ariko untu w'inyamirama na nubu wari wagira icyo kugira bose bakubwira ko batabizi
uko ariko kuri arimo abo mu miryango nakubwiye hari abo kwa data wacu batigeze banahunga hariho abahunze nta n'umwe ukubwira amakuru
abo ngabo bo mu muryango wa Karemera bavandimwe be bakiri uko bagituye ahahoze ari setere ya Nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri 94 ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi kumana ibya bitaravuzwe mu gihe cy'agacaca ijwi rya Amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba aramenye amakuru y'uwo muryango wa Karemera n'umufasha we Mukandori n'abana babo kuva kuri Muvunyi kugeza kuri Ndaruhutse na Uwimana ndetse na Kanziga na Musabyimana akaba azi niba barahungiye muri Tanzania cyangwa se niba baramanutse hepfo bajya za Bugesera uwamenye amakuru yadufasha kaduha no kwijwi rya Amerika kugira ngo dufashe umwana wabo Rukumbi usigaye mu Rwanda Jean Paul Turikumana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none Turikumana babwira icyo ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera
nababwira ko urumba imyaka ngezemo ndakuze na nashaka umugore kubyara n'abana bane nawe yitabye Imana 2017 ndabondera abana abuze kureba barabategereje banyirabakababere banyirasenge na base babo barabategereje baza bakabona mfite umuryango ariko urumva si ndi papa nk'iyi mama ndi umupfakazi mbese yaranshariye komera
umuryango amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva intimba ufite ndayumva ndagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire kandi nkwizeze yuko ikiganiro agasero kaburaga muri kumwe ahasigaye Imana nibidufashamo uyitegereze wizeye umuryango wawe uzawubona
sinabona icyo nkumbwira kuko Imana izaguha umugisha uri intwari ntawe intwari ntawe nabona ihuza abantu ihuza imiryango ihuza inshuti ibihugu byose kuri kiriya kiganiro cyawe kandi buri gihe icyo ari cyo cyose nanjye inkunga wanyoneraho niteguye kuyitanga ishoboka iyo ari yo yose naba nshoboka
urakoze cyane ndagushimiye igira amahoro y'Imana
nawe yahorane
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ntano tugisoreje mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 202 7 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Agasaro.